I'm the killer in the zone. Arsenal killer with one. Don't atoa sioni. Washa nikaba kooni. Wana nisema gizani. Wana nipima mimi. Nastaki tutatizana. Nipe siri baba Jehovah. I'm still waiting. I pray hard, work hard through night and days. Lately, nimekonfio skiza. Nimechoka kuwa nyuma ya pazia. Kuna vitu vimelaka. Wameketu wanasinzia. Every moment is worth it. Nandesto koma hadi ni perfect. Kila time nikia jua vasa. Niggas and I crack excited. Na wengine wanaleta mkosi. Hawajui kama niko na kikosi. Kila siku ni vitimbi. Pangangala nyingi. Misi makoa kwenye koti. Na niko na wanangu. Mezantu shamwaga msosi. Na tena jasiri. Na siya kwa team afisi. Hamutisha mbaba ishi. I don't know why you fighting for. Unaweza kuwa na makundi zaidi ya tanga. Na ukarise ukafoa. Na choma. Na choma na choma. 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 Fire moto choma. Tayari shower choma. Fire moto choma. Do how when I yell yoma. Fire moto choma. Mtani koma. Mibado na tema. Hizi rasili. Mibado na gema. Usile guaina. Hapa kufocus. Ninayo bavuni, ninayo bavuni. Na chaza kasakas. Mibado na komaza. Wana niganda na teleza. Mibado na unguza. Wamesha choka kunikimbiza. I'm breaking down my issues. While I'm breaking no excuse. This Spice team is a full army. Now they talk about me. I'm stepping up my level. International big mula. I'm breaking kuji madula. Na choma yangu medula. Bado na vusha. Bado na visha. Bado na tisha. Bado na washa. Bado na kesha. Bado na tesa. Nishapa mikwara na tembe za ndara. Vitu mtwara vina nikera. Kwenye idira cheki sura. Usitake tutembe za era. Maskandal kokoti. Nimezalo sinki maga manga tiki. Sitake munipigie magoti. Choma. Na choma na choma. Na 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 choma. Na choma.